Australian Labour Party ama xisbiga shaqaalaha Australia oo uu hadda hoggaamiyo Anthony Albanese wuxuu soo jiray ilaa 1890-meeyadii iyadoo toddobaadyo uun ay ka harsan yihiin doorashada dalkan ka dhacaysa waxaan wax yar ka sharaxaynaa xisbigan Australian Labour Party waa xisbi siyaasadeedka Australia ugu da'da weyn haddana xukunka haya لكن حقيقة ka yimid xisbiga Labour-ku xageese hadda jooga
Well it came out of the Great Shearers strikes in Western Queensland in the 1890s
Wuxuu ka dhashay ama ka soo bilowday shaqo joojintii weynayd ee ay sameeyeen shaqaalihii idaha dhogorta ka xiri jiray ee galbeedka Queensland 1890-meeyadii kaasi wuxuu ahaa Wayne Swan oo hore u soo noqday qasnajiga dawladda federaalka haddana ah madaxweynaha qaran ee xisbiga Labour-ka xisbiga oo sidoo kale magaciisa loo soo gaabiyay ALP wuxuu ka soo bilowday dhaqdhaqaaqyadii ururada shaqaalaha ee qarnigii 19aad waqtigaas daruufaha dadku ku shaqeeyaan waxay ahaayeen kuwa liita sidaas ayayna ururada shaqaaluhu ku abuurmeen markii shaqaaluhu is aruursaday waxayna rabeen in dawladdu dhageysato wax ka qabato daruufahooda shaqo markaas ayaa waxaa sameysmay sidoo kale xisbiga Labour-ka ee Australia 1900-meeyadii bilowgiina siyaasada xisbiga Labour-ku waxaa diiradda lagu saarayay xuquuqda shaqaalaha waxay u ololeynayeen in 8 saacadood maalintiiba la shaqeeyo iyo inuu jiro mushaar aan shaqaalaha looga hoos marin karin ama waxa minimum wage-ka la yiraahdo bilowgiina xisbigan wuxuu aad ugu doodi jiray siyaasadii loo yaqaanay White Australia Policy oo sida magaca ka muuqata lagu doonayay in cadaanka oo keliya waddanka loo ogolaado wuxuuna xisbigan aad uga soo horjeeday in waddanka la keeno dad soo galootiya oo cusub balse hadda waxyaalaha xisbigu mudnaanta siiyo waa ay isbedeleen welina wuxuu sheegaa inuu matalo xuquuqda dadka shaqeeya ee dalkan Australia Mr. Swan ayaa sheegay in uu weli xiriir adag la leeyahay ururada shaqaalaha
We are a party that is proudly of the union movement and associated with the union movement
Waxaan nahay xisbi aad ugu faraxsan in nalala xariiriyo ururada shaqaalaha ururada shaqaaluhuna qayb ayay ka yihiin xisbigeena mana aha in dhammaan urur kasta oo shaqaala uu xubin ka yahay xisbiga Labour-ka laakiin qaar badan ayaa xubin ka ah ururada shaqaalaha waxa xudun u ah halku dhaga ah inaad qofka kale ee shaqaalaha xaqiisa ilaaliso oo gacan u fidiso taas ayaana xisbiga Labour-ka laftiisa gundhig u ah ayuu yiri laakiin waayahan xisbiga ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay xisbi bidixda dhexe ah ahna sidoo kale mid hor u socda ama progressive waxa la yiraahdo Ditoresa Chill Shepherd waa macallimad wax ka dhigta jaamacadda qaranka ee Australia waxayna sheegtay inay adag tahay in xisbigu doorarkaas oo dhan uu isu miisaamo
So sometimes when we think Gee, we'd expect Labour to be a bit more progressive on some issues.
Mararka qaarkood, waxaan isleenahay Labour-ka waxaa laga filayaa inuu arrimaha qaarkood hor u socod ka noqdo oo uu u furfurnaado ama matalan uu soo galootiga dalka yimaado ogol yahay. Mararka qaarna, siyaasadihiisa hadda waxaa lagu ogaan karaa marka la fiiriyo taariikhdiisa hore ee ahayd inuu runtii matalo ururada shaqaalaha. Wayne Swan ayaa sheegay in xisbiga loogu yeeri karo inuu yahay xisbi aaminsan dawlad weyn.
We fundamentally believe that government has got a role to play in creating prosperity and then spreading the opportunity.
Waxaan asliyan ba aaminsanahay in dawladdu door ka ciyaari karto abuurida barwaaqo dalku gaaro iyo in la ballaariyo fursadaha dadku helaan. Marka door muhiima ayaan u aragnaa in dawladdu ku leedahay arrimaha dhaqaalaha taas oo aad uga duwan xisbiyada muxaafidka ah oo boqolkii sano ay u dambeeyay ku doodayay aragti ah nin walba nafta dawlad yar cashuurto la dhimo iyo in gargaar yar la siiyo dadka liita ama nugul waxyaalaha waaweyn ee Labour-ku soo qabtay waxaa ka mid ah inay sameeyeen caafimaad loo siman yahay ama waxan Medicare-ka la yiraahdo inay soo rogeen Native Title Act 1993 oo ah in dadka dalka loogu yimid ee indigeniska ay dhulalka ay degan yihiin xaq u yeeshaan inay lahaadaan, iyo inay aasaaseen nidaamka caymiska naafada ama NDIS la yiraahdo sanadkii 2013. The Torres Shepherd ayaa sheegtay in 15 sano ee u dambeeyay xisbigu uu ku faraxsan yahay guulaha dhanka arrimaha bulshada ee uu gaaray.
We might look at things like the apology to the stolen generations. We might look at
waxaan eegi karnaa waxyaalo ay ka mid yihiin raaligelintii jiilkii la xaday oo ahaa caruurtii qoysaska dadka indigeniska ay dawladdu ka qaadan jirtay oo raaligelin la siiyay. Waxaan eegi karnaa inay mar walba kordhin jireen mushaarka ugu yar ee shaqaalaha la siin karo ama waxa minimum wage la yiraahdo. Waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood aysan wax weyn u qaadan, laakiin waxyaalahaas waxay ahaayeen barnaamijyo lagu hubinayo in dadka nugul ee Australia lagu caawiyo. Hogaamiyihii ugu waqti dheeraa xisbigan oo looba haysto inuu yahay boqortooyo oo kale wuxuu ahaa Bob Hawke. Wuxuu caan ku ahaa inuu soo afjaray ama soo gabagabeeyey qafaalkii military ee dhalinyarada la qafaali jiray ama lagu qasbi jiray inay militariga qayb ka noqdaan. Waxaa kaloo lagu xasuustaa inuu abuuray caafimaadka dadka oo dhan ay u siman yihiin. Waxaa kaloo uu caan ku noqday inuu qamriga biirka la yiraahdo si degdeg ah hal mar u qurquriyey. Qaar ka mid ah hogaamiyaasha la yaqaan ee xisbiga waxaa sidoo kale ka mid ah Gough Whitlam, oo markuu governor generalku shaqada ka eriyey muran iyo buuq badan oo siyaasadeed uu ka dhashay hadalkana yiri,
"Well, may we say, God save the Queen."
Waxaan dhihi karnaa Ilaahay boqoradda ha badbaadiyo ama ha ilaaliyo, sababtoo ah ma jiro wax badbaadinaya governor generalka, ayuu yiri markii shaqada laga eriyey. Kevin Rudd, oo xilka ka tuuray haweentii keliya ee Australia ra'iisul wasaaraha ka soo noqotay Julia Gillard, iyadoo u jawaabaysa Tony Abbott oo mucaaradka hogaaminayay, ayay jawaabtan aan ka baxday tiri,
"I will not be lectured about sexism and misogyny by..."
Kama dhageysanayo, ayay tiri ninkan haweenka naceeb. Dowladduna lecture ka dhageysan mayso haween nacaybka ninkan, weligeed ma dhacayso, haddana ka dhageysan mayna, ayay tiri. Hogaamiyaha xisbiga ee hadda ahna ra'iisul wasaaraha waa Anthony Albanese. Haddii Labour ku guuleystana wuxuu mar kale noqonayaa ra'iisul wasaare. Wuxuu siyaasadda federaalka ku soo jiray muddo 30 sano ah, waxaana laga soo doortaa kursiga galbeedka dhow ee Sydney ee Grindler la yiraahdo. Wuxuu aad uga hadlaa sida uu ugu soo koray guri dowladdu leedahay oo uu hooyadiis oo keligeed ah kula noolaa. Markuu xafiiska qabtayna wuxuu sheegay in meelaha ama agaga dowladdu diiradda ay saareysa ay ka mid yihiin maciishada, xuquuqda dadka indigeniska oo kor loo qaado, iyo tallaabo adag oo laga qaado isbeddelka cimilada. Iyadoo doorashadu ay soo dhowdahayna, Mr. Swan ayaa sheegay in hawshu aysan ahayn mid u sahlan xisbiga Labourka.
There's a myriad of challenges. There's been no government in the last couple of years.
Caqabado badan ayaa jira. Dhowrkii sano ee la soo dhaafayna, adduunka kama jirin dowlado dib loo soo celiyay ama dib loo soo doortay, iyadoo shacabka dalalkaasi ay dhib weyn ku hayso arrimaha maciishadu. Marka waa duruuf adag in dadka inta lagu noqdo cod la weydiista, ayuu yiri. Doorashadan siyaasadaha Labourku ku ololeynaya waxaa ka mid ah deymaha ardadu ay jaamacadda ku qaataan oo la dhimayo, in xanaanada caruurta qiimahooda la dhimayo, in la maalgelinayo tamarta cusub. Haddaba siyaasadaha xisbiga ee taariikhdii hore ama manifestooyinkoodii iyo kuwa hadda maxay ku kala duwan yihiin? Ditoresa Shabad ayaa sheegtay in isbeddel weyn uu ku dhacay manifestooyinkaasi.
The Labour Party of today is obviously very different to 150 years ago.
Xisbiga Labourka maanta ma aha dabcan kii 150 sano ka hor jiray. Taas macnaheedu waa in laga filayo inay matalaan shaqaalaha, iyo sidoo kale inuu noqdo xisbi horusocod ama progressive oo arrimaha bulshada ay noqdaan kuwo u furfuran, taageerana arrimaha dhaqamada kala duwan, ayay tiri.